taliyaha cusub ee qaybtii lixdamaad dawladda federaalka Soomaaliya ee magac dhowtay koonfur galbeed general maxamed sheekh abdullahi ciiro yageek waqtigii dambe haddeen baladkum bay dhawma diyaarad degen ka shaati guduuda haga dhow ay saraakiil ku tirsan ciidamada militariga wasiiri iyo xildhibaano dawlad goboleedka koonfur galbeed ee taliyaha cusub ee kooyay bay dhawmay ba sidoo kale ku weeliyay saraakiil koro oo ku tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku mid ahay madaxa howlgalyowga ciidamada xoogga dalka general madoobi israakiil kala taliyaha cusub ee qaybta lixdamaad maxamed abdullahi ciiro yakolkii usaha ku day diyaar degenka shaati guduuda mayba warfidiyanka uu ku waramay qolkaha dhawaayo ka garoonka diyaaradda shaati guduuda ee beledkun bay dhow u socono uu ku mahadnaqay sida fayle ee lahan ka dhawaayay bay dhow waan han dhawaayeen saraakiil ciidamada qiibo iyo shal gadiisan ilaa maada golo koonfur galbeed kooxada fadeen golo wakiilada koonfur galbeed iyo golo wasiirada
anigoo ah magacayga general maxamed sheekh abdullahi aana taliyaha cusub ee qaybta lixdanaad waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta ballaaran ee naloo sameeyey taliyaha abaanduulaha qaybta lixdanaad iyo saraakiishiisa qaybta aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida diran aynoo soo dhaweyn webtiga aan aniga ka mid ahay waxaa hogaaminayay general madoobe madaxa howlgelinta xoogga dalka soomaaliyeed madaxa gaadiidka xoogga dalka soomaaliyeed general shaage madaxa hubkii rasaasta hoggaanka hubkii rasaasta xasan sheekh taliyaha guutada lixaad xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lixdanaad taliyaha guutada toddobaad kolonel xasan iyo saraakiil kale oo nala socota dhammaanteen waa ku faraxsanahay sida diran aad noo soo dhaweyseen
sidoo kale general midow oo ee taliyaha howlgelyowga ciidamada xoogga dalka oo uu siina ku hadalay meele iyo mayba eeda xusay sida fayle ee uu siiyo taliyaha cusub laanka dhawaay baydhow maybana ka tilmaamay bulshada reer baydhow in ayin bulsho marta soorka ka fayle
runtii eed iyadan ka faraxsana kooyakun kooyana baydhowo koomin ah laakiin waa beledkeena ka shaqeyn jiray ka dhaladi sharafayn aad inta geegi lahayd dhowaay saraakiil yareer intii ay dhowaayeen macatilaya qaybta runtii dareema kortaan taliye qeyb oo la sheenay intii shilaysaan bana walaa hogaamadeen ku muhiimsanaayeen oo dhiniga dagaalka qaabilsanaay sida hubkii rasaasta gaadiidka taliyaasha guutooyinka dhan walaa unahan galbinay waaye intii isbedelkun dhii dawliga ah waayo markii hore taliya qaybe laa bedelay dee ori rahay koy wala dilbadahay laakiin tan la kuwiinadii dowladun itus itaabsiye walaashi wala kasi wala meelejitay sheek may qobati taliya qayb shilaysa ma xisaabta ma koro runtii eed iyo dhanka faraxsana saraakiileen yaryar intii geegan dhawaytan qaybtan ay dhawaytan qaybtan waa wala ka dhisi xilligii maxamed sheekh ilaa hadda lama gooray in kooyana meela taliska siiga iyagoo buush ah nankii ilaahay oo kii wadaadka oo hadda saadkaada jira oo dhi aragay yar rooga kun seenka eedan ka faraxsana dhawaygu han dhawaytan taliyaha qaybta cusub intii la shaqeeyay ka qasmatin waana waajib muqaddas ah waay intii la shaqeeyay wabillahi tawfiq
maadbo hata dareer yar la filo ay in xil wareejin ku dhida taliska ciidamada qaybta lixdamaad ee koonfur galbeed Soomaaliya taasoo xilku u soo kala wareegi doona taliyaha cusub general ciiro isla mar ahaantaasna xilku ku kala wareegi doona taliyaha hore ee qaybta lixdamaad general abdiraxmaan ibraahim timacade may baan hor yaalana hore ee dambaaxad wiinga taliyaha cusub taasoo la fadaa inuu saaku dhilaalo